Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho ku rubuga rwa internet mwadusanga kuri www.radio.com. Miro neza nshuti mwese, muduteza amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza, mbaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, Cornelius ni umfasha mu buhanga bw'ibyuma, Nadia Taha ni umfasha kwegeranya iki kiganiro. Mwiro neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Muri iki gihe isi ikomeje ubukangurambaga buzamara iminsi 16 ku kibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa, Ijwi rya Amerika rikomeje kubagezaho ibiganiro bitandukanye kuri iyi ngingo. Ubukangurambaga bwatangiye mu cyumweru gishize tariki ya 25, bukazarangira tariki ya 10 z'ukwezi kwa 12, kwezi tuzatangira ku munsi w'ejo. Urugero, mu Rwanda havugwa amoko anyuranye y'ihohoterwa rikorerwa abari n'abategarugori, ariko ubwoko bufata umwanya wa mbere kuri iryo hohoterwa ni ubushingiye ku gitsina, gukubita uwo mwashakanye ndetse no guhoza ku nkeke uwo mwashakanye. Nta bushakashatsi burakorwa ngo hagaragazwe uko ayo mahohoterwa arutana, ariko irishingiye ku gitsina niryo rimaze igihe rigaragazwa nk'iribangamiye umuryango nyarwanda. Mu kiganiro cya none twabatumiriye Madame Consolé Mukagasangwa, uyu ayobora umuryango Irere Urere. Ni umuryango ufasha abantu bagiye bahura n'ibibazo bishingiye ku miryango, babaha ubujyanama hagamijwe guteza imbere imibanire myiza, ndetse batanga n'ubujyanama mu bindi bintu bitandukanye. Kuri telefoni kuva mu Rwanda ndi kumwe na Madame Consolé Mukagasangwa, ikaze cyane mu kiganiro muri sanga ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Edi Rwema.
Urakoze nawe kuba watuboneye akanya. Mbere na mbere Madame Mukagasangwa, ku bantu batazi uyu muryango wanyu Irere Urere, bivuze iki? Ni umuryango ukora iki mu magambo make cyane?
Yego, murakoze. Mbere ngenda yuko mbabwira umuryango, reka nange ndi Kirundi. Ndi umugore kandi ndi mubyeyi, ufite abana batatu n'umugabo. Sindi umuyobozi mukuru wa Irere Urere nk'uko mubivuze. Irere Urere ni umuryango utari uwa leta ugamije kurwanya amakimbirane no kubaka amahoro arambye mu muryango. Ndi kandi umwanditsi w'ibitabo bivuga ku mibereho n'imibanire by'abantu. Ndi umutoza w'intore utoza ishyaka ry'u Rwanda gukunda igihugu no gukunda umurimo, ndetse na kirazira biranga umuco w'u Rwanda. Ndi kandi muri komite nyobozi mu nama y'igihugu y'abagore mu rwego rw'igihugu nk'umukorerabushake. Ubu ndi kandi umukandida depite mu nteko ishinga amategeko y'Afurika y'Uburasirazuba. Murakoze Edi Rwema. Hanyuma Irere Urere nk'uko nabigarutseho nyine ni umuryango utari uwa leta ugamije kurwanya amakimbirane no kubaka amahoro arambye mu muryango. Hitabwa ku bintu bikurikira: sinzi niba nahita mbivuga muri rusange cyangwa
bitubwire muri make hanyuma turaza kugenda tubigarukaho uko ikiganiro gikomeza wenda n'abantu bakubaza ibibazo ushobora kugenda usobanura zimwe mu ngingo cyangwa se bimwe mu ibandaho cyane cyane ariko muri aka kanya yagezeho yeah. Bivuge mu ncamake
ego murakoze girema ibirureri ni umuryango utaruwa leta nk'uko nari mbivuze ukora ubujyanama bw'abashakanye bafite ibibazo no kuvuga bafitanye amakimbirane ukora kandi ubujyanama ku bashakanye badafite amakimbirane mu rwego rwo kuyakumira birumvikana ibindi bikorwa dukora ni ubujyanama ku bifuza gushinga ingo kugira ngo bazagire ingo nziza batangire kwitoza nyine kubaka ingo z'amahoro dukora kandi ubujyanama ku miryango igana ubutane ni ukuvuga za divorce aha kandi hakaba hanategurwa gahunda ihamye kuri iki cyiciro kubera yuko byagaragaye ko ubutane hagati y'abashakanye bugira ingaruka zikomeye ndetse tutatinya kuvuga ko ari abana bavuka muri uwo muryango bagira ibibazo bikomeye by'ihungabana bituruka yuko iyo umugabo n'umugore batandukanye usanga abana baherera ku ruhande rumwe ugasanga ntabwo bitabwaho babona urukundo rwa kibyeyi ku mpande zombi dukora kandi ubujyanama ku bana baterwa inda z'imburagihe ahangaha tubaha ibiganiro ndetse n'amahugurwa ndetse n'ababyeyi babo kuko abo bana iyo batewe inda usanga byagaragaye ko umuryango utangira kubata cyangwa se kubareba nabi muri icyo kigo ntabwo bimenyerewe ubwo rero tukabaha amahugurwa kugira ngo biyakire ndetse n'ababyeyi babo kugira ngo bagerageze kubakira tukabakorera counseling kandi tukabafasha no gusubira mu buzima busanzwe tubakorera ubuvugizi.
Urakoze cyane.
Hariho gwariho kandi gushinga le club z'umuco w'amahoro mu mashuri nabyo ni ibyo dukora tugatanga kandi amahugurwa ku babyifuza tubaha n'imfashanyigisho haba imiryango itari iya leta cyangwa se abantu ku giti cyabo dukora kandi ubujyanama busanzwe mu mibereho n'imibanire y'abantu aho abantu bashobora kuba bagiranye ibibazo yenda nta n'icyo bapfana tukagerageza kubunga ndumva muri make ibikorwa tugenda dukora biragaruka muri uwo mujyo ibyigenda
uwo mujyo rero niwo nshaka kugarukaho cyane cyane ku bijyanye n'amakimbirane mugerageza gufasha imiryango guhoshya muha ubwo bujyanama ajyanye cyangwa se ayo makimbirane afite aho ahuriye n'ihoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa anganate
ntabwo twavuga yenda ngo twakoze ubushakashatsi bwimbitse ariko ikiriho ni uko usanga amakimbirane yose abayeho usanga ingaruka ziraza kugaruka cyane ku bagore n'abana nimba umuryango utabanye neza ugasanga yenda dufata urugero umugabo n'umugore ntibabanye barabana mu makimbirane byanga bikunda hari igihe ushobora gusanga umugabo yataye urugo yigendeye mu rugo umugore n'abana barasigaraho bagerwaho n'ingaruka zikomeye niba urugo umugabo n'umugore batabanye neza umugabo ugasanga arataha nijoro ararwana arakora ibikorwa nyine bigayitse nta bandi bo kubigiriramo ibyahago nimba ariko ntavuga cyangwa se ingaruka zizira ni ku bagabo ni ku mugore n'abana kandi ufata urugero umugabo niba arwana mu rugo uzasanga abana nibajya ku ishuri niba atashye barihinda ntabwo bari buryame neza ntababonera ibyo kubatunga ntabwo babona sikurufi ni ibintu bigaragara yuko byagenda kose iyo amakimbirane aramutse ageze mu muryango ubigiriramo ibibazo bikomeye buri gihe n'umugore n'umwana.
Hanyuma se mu bushakashatsi mukora n'igihe mumaze mubikoramo ibyo ari byo byose mubifiteho ubumenyi buhagije imvano z'ayo makimbirane ni izihe mu magambo make?
Murakoze. Imvano z'amakimbirane aba mu rugo akenshi usanga biva uko abantu baba barashakanye umugabo n'umugore niba bashakanye niba banze kwitegura byimbitse bihagije uzasanga bagiye mu rugo ariko umwe azanye kamere ye undi azanye imyitwarire ye hari uko yafataga ibintu hari uburyo yabagaho ubwo bumenyi bwose bukeya bwo kwinjira mu rugo usanga ni intandaro ikomeye yo kugira ngo amakimbirane aze mu rugo icya kabiri hari aho usanga amakimbirane aturuka ku bukene ubukene bw'abashakanye niba bafite ikibazo ntibacyumve kimwe ushobora gusanga aho naho havuyemo intandaro y'amakimbirane hariho kandi amakimbirane akomoka mu mikoreshereze mibi y'umutungo aha twatanga urugero niba umugabo akunda guhisha umugore cyangwa se ugasanga amafaranga abonye arayakoresha bitumvikanyweho aha naho usanga havamo intandaro yo gukimbirana hari n'ahandi usanga uyu munsi urubyiruko na rwo rurahura n'ibintu bikomeye isi yabaye umudugudu binyuranye n'umuco ugasanga n'abantu ubwabo hari igihe bashobora kuba intandaro y'amakimbirane ni byinshi umuntu ashobora no kutabivuga ngo abirangize ariko muri makeya izo dusanga ari intandaro z'amakimbirane aba hagati y'abashakanye
turabigarukaho mu kanya ariko mu buhanga bw'ibyuma bambwiye ko dufite abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino nabo bifuza kugira ibyo bababaza reka duhere kuri Jean-Claude Ninina hazwe wiriwe neza
wiriwe neza
uri hehe
ndani Kigali
ikibazo cya
ikibazo cyanjye kiragira kiti mbega aya abahungu bo ni bakore byihohoterwa ko mbona nabo mutababuzeho
mbere yuko ukomeza nuko turimo turaganira ahanini kuri iyi minsi 16 y'ubukangurambaga kwihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa
ubuyobozi ngaba ihohoterwa ry'abagabo n'abahungu ntabwo mwabisuzuma
baza ikibazo cyawe wenda madame Console Mukagasango araza kugikusubiza
ya narimo mvuga ngo iryo hohoterwa naryo ry'abagabo n'abasore naryo rirahari cyane cyane kuri aba bavuga ngo ni abatinganyi rero nabyo babyigaho bakareba inama babaha kugira ngo mbese nabo batazajya bisanga muri icyo kintu ikindi iyindi nama nanjye numva natanga wenda ku bantu baba bubatse ingo nanjye nigeze gukorera mu rugo rw'amakimbirane usanga akenshi umugore hari igihe aba atumvira uwo mugabo ugasanga umugabo nawe ntiyemera kuyoborwa n'uwo mugore nkumva rero abagore nabo bakwiriye kumenya imvugo babwira abagabo babo twifashishije bibiliya iravuga ngo kuvuga neza ngo guhosha uburakari niba umugabo yazamutse hejuru umugore nawe akajya hasi mbese akavuga neza akamuvugisha neza icyo kintu nacyo cyazajya kirinda rimwe na rimwe amakimbirane kubera umugabo nawe abashaka ko adategekwa n'umugore murumva rero ibyo bintu nabyo byose abagore bajye bareba bigenzure mu mivugire no mu migendere bajye bumvira abagabo yewe n'abagabo nabo hari igihe bataba ari shasha ugasanga umugabo nawe amafaranga yose yahaye ishize arayanywereye uwo mugabo nawe nyine n'umwe baba bita ngo ikigwari yumve nyine abagabo nabo bajye bareba muri uyu rugo rwiza baravuga ngo ni ijoro rito umwana w'umuntu tugirire neza rero murakoze cyane ndumva ari ibyo bitekerezo hanyuma wenda ku bakobwa nabwo abakobwa nabo ndumva kwirinda ihohoterwa akenshi abakobwa nabo hari igihe baba babigizemo uruhare kuko umukobwa nanyura imbere y'uriya mugabo cyangwa se y'uriya musore
ari kwinywera kanzoga ke cyangwa se ari kunywa ari kwinywera kugatabike akanyura na ya mini intege ari intege yunama ikaresi kaboneka ubwo surumba bazareka kumwohotira munsubize rwose munsubize ndumva ibyo bintu nange nashaka kubibazaho
urakoze
ukoga yanyuze kuri abo bantu bazareka kumuhohotera
urakoze cyane ni Himbazwe Jean Claude madame Consolé Mukagasangwa mukanya twaye tukubuze kuri telefone ariko ibibazo bya Jean Claude ahanini byibanze kubijyanye nuko hari ikibazo cyuko nabagabo bakorerwa ihohoterwa ndetse agasaba abagore kujya bagabanya imivugire yabo iyo bavugana n'abagabo akibaza niba abo bagabo nabo mubakorera ubukangurambaga cyangwa se mubahana ubwo bujyanama nanone agaruka ku cyo kuvuga kubijyanye n'imyambarire avuga ko rimwe na rimwe ishobora kuba imvano y'abagore guhohoterwa cyangwa se no gufatwa ku ngufu mu magambo make cyane dufite abandi bantu benshi kuri telefone
yego mwaka gese ndemeranya nawe kandi ngende nuko twagarutse nta n'umwanya urahambuye twabonye wo kujya kuva mu zingo ibikorwa byinshi dukora ariko iyo tuvuze abashakanye ntabwo tuba tuvuze umugore gusa nta n'ubwo ndemeranya nawe ko hari n'abagore bashobora guhohotera abagabo babo kandi abo nabo ntabwo twabareka ahari tubibuze kujya no kuri gahunda nyinshi dutegura ari bwisangemo ari bubonemo ibisubizo ariko nibyo koko n'abagabo harimo abahohoterwa kandi iyo dusanze ikibazo kimeze gutyo ni ukuvuga ngo ubujyanama tubugira umugore nawe akamenya uko yitwara usibye ko muri rusange iyo usanze hari ihohoterwa ryabaye umuntu wese aba rifitemo uruhare mu buryo bumwe cyangwa ubundi bushobora kuba uruhare rutangana ariko burya buri wese aba afitemo uruhare nubwo atanze urugero avuga ati hari uburyo abagore bavuga ntabwo yenda yatubwiye uko umuntu yakagombye kubavuga ariko no kugira ngo buriya abantu bazarwane iyo ukoze ubushakashatsi cyangwa se ugakora igenzura hari uko biba byatangiye gahoro gahoro ugasanga rero inkuba ebyiri iyo zigiye mu kirere uko bigenda kose ziri bwase zirimo ariko navuga mu kinyarwanda mbese mbivugamo neza rero ntabwo bivuze yuko twavuze ku mugore adashobora kuyo gira ihohoterwa ku mugabo we rero iyo bigaragaye yuko hari umugabo wahohotewe nawe turamwakira tukamugira inama ariko kandi tutaretse n'uwo mugore kugira ngo ahindure imyitwarire agire imyitwarire iboneye ihesha agaciro nk'uko tugenda tubigarukaho hanyuma icyo bisanye no kuvuga imyambarire ntabwo twavuga ngo imyambarire byatuma abantu bawufata ku ngufu kuko wowe wavuze ngo wakuruwe n'imyambarire utuma ufata ku ngufu umuntu kereka uri itungo kereka uri igisimba nubwo n'imyambarire tujya tuvuga yuko ni umuco bavuga ngo ni umutoza utoza indangagaciro n'umuco by'u Rwanda ni byiza ko umugore yambara akikwiza ariko kandi n'utambaye ngo yikwize ntabwo agomba gufatwa ku ngufu ibyo rero n'ubujyanama bwo imyitwarire myiza turayigira igendanye n'ubupfura n'umuco ariko rero ntabwo nashyigikira yuko umuntu kumufata ku ngufu bikururwa n'uko yambaye
urakoze cyane
bivuga ngo abantu bose nibiyubashye
gake cyane ubwo bujyanama iyo mubukorera uwakoze ihohoterwa cyangwa se uwarikorewe cyangwa se bombi
nk'iyo dukora ubujyanama hagati y'abashakanye bisaba yuko twakompanya umuntu ku giti cye umugabo we ubwo tuba twamenye ikibazo aho kiri tugafata umwanya wo kuganira n'umugabo tugafata umwanya wo kuganira n'umugore nyuma tukazagira igihe cyo kubahuza hanyuma aho twasanze rega buriya ababurana ari babiri umwe aba yikizanyana buriya umuntu ashobora kuvuga ngo ni njyewe ukorerwa ihohoterwa ariko wajya mu icukumbura wagenzura ugasanga bigaragaye ko wavugaga ko ahohoterwa atari we wahohoteye hanyuma ukabafasha bombi ikiza ntabwo wabashyiraho ngaho uvuge ngo ni nko mu nteko uvuge ngo buri wese navuga ikibazo cye uganiza n'umwe ku giti cye ukagana n'undi ku giti cye hanyuma ukaza kubahuza wamenye aho ikibazo kiri ukabagerageza kubereka ikibazo aho kiri nk'uko bavuga ngo burya ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka ukamufasha nyine muri uwo mujyi murakoze cyane
urakoze cyane Madame Consolée Mukagasangwa kuri telefoni dufite na Poncier kwitonda wiriwe neza Poncier uranyumva
Hello
uranyumva
Ndakumva
Uri hehe
Ndi Kahusi mu Burundi
Ikibazo cyawe ni hano ni ku ijwi ry'America
Ego ndara mu kitumo kimwe mwe naba urundi bose ariko barakurikirana ya gifi ya mbere. Aya ma cyabo kambe nabanza gusherekeza ku mutumire. Ndega ko numva hari bari ho ugoro nani rwaruzegura. Ako gateka niho hote bari shingiye ku gitsina hari hari ku gitsina gora. Alo?
Ndakumva.
Yo?
Ndakumva.
Yego. Ego nariko ndereke kibazo ku mutumire ko ugonane rwa ruhaye gwerekaye uraba gateka abakenyezi naka bigenda ndega ho bahaye urundi ruhaye ruri ku ruhande bakorana go bageze kureba iyo tripa ry'abagabo erega n'abagabo nabo nyine harakusanga bari bakore ihohoterwa afete no kuvuga umukenyezi amaze kumva yuko afite ubwigenge tutarema ubungana n'ubw'umugabo erekana ntibari kibaye nk'uko byari bimeze mbere ubu bitari bihinduka tugiye kurara na civilisation niyo kigenda ihindura ibintu byinshi usanga hariho nawe usanga n'umugabo arimo arahohoterwa
Poncier icyo kibazo umutumirwa yari amaze kugikemura avuga ko ubwo bukangurambaga n'ubujyanama bukorerwa abagabo nabwo babukora kandi babwitaho
natari nyunganizi no kunganira uwo yarebye gushikiza ikibazo ngo fashe n'ibyo cyane ahubwo ngo bukangurambaga bukwiye gukwira hose bukava bugashyikira no mu cyaro ko mu cyaro usanga arizo izo abakenyezi nyine mu cyaro ibyo batabizi niyo byoshika atabimenya yo nk'ayo kwitura
urakoze cyane Poncier mu gihugu cy'u Burundi reka dufate na batiri wiriwe neza Wiriwe?
Niwe.
Yego uri hehe?
Mu karere ka Gisagara.
Ikibazo cyawe.
Ni ngane z'intanga. Roho kirwa mu cyaro bari riho kubare n'abategarugari ariko bakagira ipfunwe ryo kubivuga. Kubera ko nta mahugurwa baba bahuye nayo biba bihari ariko bakavuga ati se ni inzu ivuga ndabubwira abandi abagore bagenzi banjye baranseka
madamu Mukagasangwa ibyo yari akomojeho ni ibijyanye n'uko hari abagore bahura n'ihohoterwa ariko bakagira ipfunwe cyangwa se ubwoba bwo kubivuga icyo gihe abo bantu nk'abo mubagira izina
nibyo koko hari abagore badufite cyangwa badutinya kuvuga ibibazo baba bahuye nabyo bigendeye ku muco uvuga keke urugo rwanjye ndishyira ahabona bigende bite cyangwa se ugasanga umugabo nyine niwe utunze urugo wenda nta mikorozi afite kandi navuga umugabo aramusiga mu rugo musigane n'abana byanyu ndetse waze kuza kwihohoterwa kenshi iyo ryageze ubukana bigaruka ku bagore icyo gihe rero naje kwavuga kindi kibyo kugira inama abo bagore kuko ihohoterwa iyo ritabije rishobora kuva mu rugo umuntu nimba yatangiye aragukubita uratekesa uragira gute nta nubwo ushobora wakirengera nta nubwo kumenya uburyo wakegera inzego zigufashe ejo ejo bundi biba bishobora kuvamo urupfu abo rero haracyari inzira haracyari ndende mu kubegera no kubigisha kugira ngo bashobore kumenya kuvuga ibibazo bahura nabyo nta nubwo ari ngombwa rejya kwivuga nabi nta nubwo ari ngombwa rejya kwishyura kisarubanto nk'uko bivuga cyane abantu baba barahuye ari bakure twaziti buriya kubaka nimba bibananiye uburyo bwiza sinabagira n'inama ntibabiganiranye
bashobora kwicara bibabiri bakavuga bati umurongo twarihaye turabona ukinaniye reka dufate undi murongo bakaba ndetse bagera no ku rwego rwo gutandukana ariko bagatandukana neza ntibatandukane kwa kundi ngo bavuge ko babe abanzi aho umwe akiye undi aba yahacisha umuriro usange barahimanirwa kubana nk'aho abana b'ababyeyi babibasabye usange umugabo aragiye ntazongera kureba inyuma ngo arebe abana be umugore se nabo nabonye basigaye bagira gutya akaba yasa urugo akaba ari ugenda abana bagasigarana na papa wabo ni ibintu uba ubona bitaryoshye mbariko mvuga icyo rero tugira inama abantu ni uko bo bombi nk'uko baba bahuye bareka ibyo bafite cyane bakabiha bakabyima agaciro cyane ko iyo nasubiye inyuma ngendana n'abantu benshi hari abo usanga baratandukanye ariko bakongera basuhuza bakabana ni ukuvuga ngo akenshi rero haba hajemo kuvuka ugasanga abantu batandukanye ariko batabitekerejeho kandi turi bubigarukeho muri gahunda duteganya yuko dushaka kuzashyiraho ikigo igihe tuzaba twabonye abafatanyabikorwa cyangwa abaterankunga aho abantu bajya mbere y'uko batandukana bagatekereza bakaganira bagafashwa kwiyunga bitaba bishobotse ko biyunga ariko nibura bamenye neza bafashe umurongo w'uburyo bagomba kuzatwara kuzabana n'abana babo bagomba kuzatwara imiryango yabo bakaba batandukana gikirimo ariko atari ngombwa ko naho anyuze ahacisha umuriro ibyo rero tubisaba ko abashakanye nyine buri wese yagombye kumenya uruhare rwe mu makimbirane ari mu muryango wabo hanyuma akagira uburyo yahagaze ku nzego nyinshi imiryango itari iya leta babasanga bakabaganiriza n'imiryango ya leta abayobozi bose baba begereye abaturage hari inzego dufite inzego z'abagore baba babagira inama ariko nko kugira ngo azagire ku rwego umwe yica undi kuko ngende mbivuga nk'umusosiyologi ariko n'umusosiyologi ni ukuvuga ufite experience ihagije buriya uko amakimbirane agenda uyabika ageraho akazatunguka ariko agatunguka nabi ariko ushobora gusanga umuntu uyisha undi atabishakaga ari wa mujinya yagiye ahembera ibintu atigeze avuga byajya byahagaragara bikahajya nabi ubwo rero ni ukugira inama abo bagore kugira ngo bamenye kuvuga ku gihe ibibazo bahura nabyo babifite neza ku impamvu yo gushwana kugira ibintu nk'ibi ariko bikorwe neza ku buryo ndetse bidahungabanya n'abana yenda turi bugere ku kintu abantu bakoresha nabi imbuga nkoranyambaga basanga umuntu yagiye ku karumanda yakoreje uwo bashakaga yivuze icyari n'ibyo atari yashoboka n'ibidashoboka atazi ibyo kuri gusiga amateka atazi yuko ari kubaka ikintu kizagumaho n'uzavuka ryari akagisanga cyangwa umwana w'ukiri mutoya akavuga ati ibintu iwacu bakoze ntabwo ari ibintu bisanzwe ibintu gato n'abamu bakoze ni ibintu biteye ubwoba n'isoni
urakoze cyane madamu Mukagasangwa kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'ijwi ry'Amerika David wiriwe neza
wiriwe neza ijwi ry'Amerika
uri hehe
nitwa David Nsengimana ndi mu karere ka Nyagatare mu Burasirazuba
ikibazo cyawe magambo make
mbere na mbere ndashima umutumirwa no kunsanga mu gitondo nziza mamwadu teguriye
murakoze
nsanga mu gitondo nziza yari ikwiriye rwose mbo rero igitekerezo cyanjye mfite ndashima cyane kuko ku bigendanye no kurwanya ihohoterwa hari bimwe byagiye bigerwaho nk'urugero nko mu mashuri abanza yisumbuye hari amaclubs agenda ashingwa ashinzwe kurwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose rero ndumva ni nk'ingamba nziza leta iba yarashyizeho kugira ngo mu by'ukuri turandure burundu ihohoterwa aho riva rikagera nkashima cyane cyane abamwe hari imiryango nterankunga ikunda kubigiramo uruhare hari imiryango itegamiye kuri leta NGO zitandukanye rero nkatwe nk'abenegihugu abantu runaka biradushimisha cyane kuko iyo baba mu gihugu kitarimo ihohoterwa biragushimisha nawe rero nashimaga rwose uburyo iki tugenda tugera ku ntambwe nziza bitewe n'uko buri muntu wari we wese yamaje kumva neza gaciro ko kurwanya hose kuba mu gihugu nta muntu kubangamiye ni byiza rwose.
Urakoze cyane.
Urashima cyane rwose.
Urakoze David, byawe bya rugushima. Reka dufate na Alexi wirwe neza.
Mirewe.
Uri hehe?
Ni ikigari mu Rwanda aho umurenge wa Mbera.
Ikibazo cyawe.
Nagiraga ngo nshimire umutumirwa wacu mwadutumiriye. Nshimire by'umwihariko namwe abanyamakuru mwa mwatekereje kugira ngo tuwusangize ku bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Nta gitekerezo cyanjye nagomba gutanga muri iki kiganiro ni uko Leta yacu y'u Rwanda yakoze uko bishoboka ikora uko bishoboka uko bishobotse kose kugira ngo irwanye ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ugasanga hariho imiryango bagashinga n'amakarambu ashinzwe kurwanya iryo hohoterwa bigisha abantu bitandukanye. Ugasanga hariho nk'imigoroba y'ababyeyi. Ugasanga mbega bashaka kugira ngo bigishe abagabo yuko niba umuntu ahohotewe niba umugabo adakwiye guhohotera umugore kandi niba hari n'umuntu uhohotewe akwiye kugira ngo akabaye inzego akwiye kugana.
Urakoze cyane Alex nawe kuri ibyo bitekerezo. Reka dufate Isaac hanyuma tugaruke ku mutumirwa wacu. Isaac wirwe neza.
Mwiriwe cyane.
Uri hehe?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Ikibazo.
Ikibazo kijyanye n'ihohoterwa ry'agateka k'abakenyezi cyangwa abagore mu Kirundi ni ikibazo cy'inkoramutima cyane. Rero turabona ko hakwiye kubaho amategeko akingira bimwe by'umwihariko umukenyezi kugira ngo itunganywa ry'urugo rigende neza.
Okay. Urakoze cyane Isaac. Madame Mukagasangwa, yaba David, Alexi ndetse na Isaac dusorejeho uri mu gihugu cy'u Burundi wifuza ko hajyaho amategeko arengera umugore n'umukobwa, benshi barasa nkaho bagaragaza ko hari intambwe zimaze guterwa kugira ngo amareta runaka akemure icyo kibazo gishingiye ku ihohoterwa rikorerwa abakore n'abakobwa, ariko icyo kibazo kigakomeza kwigaragaza impamvu bikomeza kandi ayo mategeko n'izo initiative zitandukanye zagiye zishyirwaho biriho ni iyihe?
Urakoze Edi. Nanjye ndashimira by'umwihariko rwose imbaraga Leta yacu, abafatanyabikorwa, Abanyarwanda muri rusange, gahunda zijyaho zahagurukiye kurwanya ihohoterwa bikorerwa mu muryango nk'uko ndetse insanganyamatsiko y'uyu mwaka ibivuga, aho igira iti dufatanye twubake umuryango uzira ihohoterwa. Uri kumva bimwe ndetse abantu bibazaga bavuga se ni umugore ni umugabo ni ujya icyo, iyo tugeze aha ngaha tureba ihohoterwa ndetse n'igihombo, buriya abantu ntabwo bakunda kubigarukaho igihombo umuryango urimo ihohoterwa kiba mu muryango igihe umuryango urimo ihohoterwa, aho usanga amakimbirane buriya niyo asubiza inyuma umuryango, umuryango udasabanye, umuryango udakorera hamwe, umuryango udafite amahoro ntabwo ushobora gutera imbere. Niyo mwaba mufite ibingana iki usanga bidashoboka. Navuga ngo rero nibyo koko bavuga gushima, natwe twese turashima uruhare, ariko tuvuga ngo reka dukomeze dushyiremo imbaraga guhindura, buriya ntabwo ari ibintu biba umunsi umwe, ni process kandi abantu bagomba kugiramo uruhare rungana. Ndetse aha ngaha dushishikariza nyine n'imiryango umugabo n'umugore ndetse n'abana gufatanya kugira ngo bubake umuryango utekanye kandi ufite intego, abantu bave mu burangare, nicyo kizatuma hari ibigenda bijya ku murongo. Amategeko yabaho pe yabaho, ariko ntabwo amategeko yabuza ko abantu bashyingirana, ahubwo abantu ubwabo bigishijwe bakamenya igihombo amakimbirane bateza, bakareba imiryango yubatse neza ko ari itera imbere byihuse, bakareba imiryango yubatse neza ko ari irimo abana biga neza, bamara kwiga bagateza igihugu imbere ndetse n'imiryango yabo ikaba imeze neza. Buri muntu wese yamenya icyo gukora. Aha rero ni buri wese tunga urutoki kuri buri muntu, ntabwo ari ku mugabo gusa, si ku mugore gusa, si n'abana. Ni ngombwa ko buri wese yumva inshingano mu kugira ngo umuryango umere neza. Ikiriho ni ukugaruka cyane cyane ngeyo ngeze aho ngaho mvuga ku muco. Ntuvuge ngo wabonye umugore wakuye kuri social media, wahuye n'umugore kuri mu kabyiniro, murataha mwubaka umuryango, mumbwire ko umuryango uzarama. Wagize gutya, umwana akiri mutoya yatangiye gukora imibonano mpuzabitsina ku myaka mikeya, uwo mwana azubaka umuryango ureme n'azakimbirana n'uwo bashakanye ntibyakunda. Hari ibintu byinshi sosiyete igomba kurebaho, bigendewe rero ku bafite ababifite mu nshingano. Birasaba yuko buri wese abigira ibye, akarebaho ayo makimbirane aba yaturutse, hanyuma twese nk'abitamuye tugafata umwanya uhagije kugira ngo tuyarwanye kandi twiyubakire umuryango utekanye uzira amakimbirane, uzira ihohoterwa.
Hanyuma ngo rero Madamu Mukagasangwa, wavuze ko mujya inama cyangwa se mutanga ubujyanama ku bakirushinga kugira ngo birinde guhura n'ibibazo by'ihohoterwa n'ibindi bishingiye kuri ibyo ngibyo. Umuntu yakwibaza ubujyanama ukurikije imibare y'abantu bati ngo ingo zisenyuka, ntimwari mukwiye kujyamo bukora mbere y'uko izo ngo zubakwa?
Nibyo nababwiye Edio, nibyo koko dukora ubujyanama mu bifuza gushinga ingo, ariko uburyo tubikoramo ntabwo buhagije, ntabwo buhagije. Niyo mpamvu nababwiye ngo turimo guteganya kuba twashyiraho ikigo abantu bahuriramo, usibye ko hari na porogaramu nziza ya Leta, ubundi bifuza gushinga ingo bazajya bamara amezi atandatu barimo kwigishwa, barimo gutegurwa. Ariko na sosiyete sivile igomba kubishyiramo imbaraga, twe twarabitangiye, ariko ntabwo bihagije. Gutegura abifuza gushinga ingo, urugamba bagiyeho kubaka urugo ni nk'urugamba, nk'uko umuntu avuga ati ngiye gukora proje runaka, akitegura ibisabwa byose n'urugo, niko byakabaye bigenda, niko tubyigisha, ni mu bitabo twandika bigiye birimo. Hanyuma na nyuma y'uko bubaka ingo bakagira akompanyema bagakurikiranwa, bakagiraho baza bagahugurwa, niyo gahunda turimo gutegura. Ariko tunashishikariza nyine ababiteze amatwi, abafatanyabikorwa, igihe tuzaba twabanye abaterankunga, niyo gahunda iriho. Ikindi kandi hari uburyo nanone tubona niburamuka bwagutse buzatanga umusaruro. Tuvuga ubujyanama ntabwo ari byo byonyine, cyangwa si umugore wenyine ugira inama abashakanye bombi. Dufite approche nziza y'uko umugore agirwa inama n'umugore mugenzi we, hanyuma abagabo nabo, nkorana n'umugabo wanjye ariko hari n'abandi, nawe agira inama abagabo. Bivuze iki? Akenshi iyo buriya abashakanye bagiranye amakimbirane cyangwa ibibazo, usanga akenshi emotion cyangwa se ushobora gusanga umugabo keya yabuze mu rugo iwe, iyo abonye undi mugore hanze ushobora kumuha keya, tuvuze mu magambo yabyo, itari ubujyanama gishobora kuba ibibazo. Niyo mpamvu rero usanga proshe yacu ni byiza yuko iyo umugabo n'umugore bafitanye ibibazo tubyinjiramo, ariko umugabo agafasha umugabo mugenzi we, hanyuma n'umugore agafasha umugore mugenzi we, nubwo nyuma haza kubahuza, ariko twakunze ari approche nziza ishobora kurinda yuko hashobora kuba itari ubujyanama kigiye gukemura ibibazo bindi ku ruhande.
Urakoze nawe. Reka twongere dufate abandi bakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Inosa Nduwimana, wiriwe neza?
Mwiriwe.
Uri hehe?
Mu Kanyosha, mu gisagara cya Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Eko ikiwa tamu nihere ano chenda bana niho tukwa nchini ya bakaye chenda bana wakui yego hapa kama nuru kesh kesh wakahako hima nuru chenga huna ikiwe muambona alama ni sisi yako bata yangu hima nuru ingene bokuwe kwa ingene bokuwe fata mukabo tayari kera mumwa kuhete nihoto tayari bikaazi nihoto tayari bikaazi wakabaho hotela ubu bashobaraza naho ino barashira amategeko ati umuntu azose akora hotel ikiremwe muntu uko nuko aba yishyizwe amategeko eh kuva ubumbe ati akukama ubu nta muntu agihohotera nk'umukenyezi we cyangwa yirakanye ama tukacha dusaba yuko nuwo bofata nawe nakagira ihohotera umukenyezi nk'uwo bakanye bakamuce nk'amande kugira nawe bagere nk'ijambo nabo baserukirwe mu kibanza kandi ico bacyita n'ahandi hose bagiye baracyigisha bagaserukirwa bakabyitondera niho cyo bacyita kandi niho cyo basaba hano mu kibanza kimwe cy'iyumviro n'ijambo cye nari mfise hamwe hawe
urakoze Innocent w'Imana mu Kanyosha mu gihugu cy'u Burundi ugira umunsi mwiza kuri telefone dufite na Marcel Wirweneza
Yewe neza
uri ehe Marcel
Yewe nterereye Kigali mu Rwanda ariko ngiye kubaza ikibazo kureshe mu ntabwo kiri kubumba sinzi niba haba hari undi wakibajije ariko abaye yakibajije ubwo yaza kwihangana kandi tubiza Kigali nta kiri kubumba kureshe no
ubwo hashobora kuba habaye akabazo tekinike ariko ikigano turongera tugishyire ku rubuga rwacu rwa internet ubwo abifuza kugikurikira mu buryo burambuye mwagisanga kuri VOA radio yacu kadomo.com
yego hanyuma ndashaka kubaza umutumirwa ikibazo giteye gutya buriya abantu benshi bahangayikishijwe n'umuryango nibyo koko ariko kandi nta utanga icyo adafite kandi umubyeyi arabatukitemo ikintu cyatuma nawe yubaka urugo ruzima ngo azatange umwana cyangwa azaha umwana uburere ahubwo usanga aho bicaye ku mashyiga umwana w'umuhungu usababwira ati ntukabe nka cyane ko nina umukobwa naka umwana w'umudamu umubyeyi akabwira umwana w'umukobwa ati ntukabe nka casco ugasanga ibyo bikuze bice noneho nabaza umutumirwa mu bukangurambaga bakora ese nta kuntu bashobora kuganira na Mujeprofe ni minisiteri ifite umuryango mu nshingano bagategura integanyanyigisho ishobora kwigishwa mu mashuri yisumbuye ya masomo agahererwa hamwe abana b'abahungu n'ab'abakobwa bakazamuka bazi agaciro karemano k'umugore n'umugabo cyangwa se k'igitsina gabo n'igitsina gore ntabwo ejo hazaza twazagira umuryango muzima kuko bose baba bazamutse babyigira hamwe kuko impamvu uyu munsi turabona ingo ziri mu manegeka tukabona ingo zifite ibibazo ariko byose byinshi bishingiye ku busambo inda nini y'abagabo impamvu mbivuga nyo ni uko umuco karande wo guheza abagore warabakurikiranye ugasanga umugabo ntashaka guha mushiki we ugasanga umugabo ntashaka guha mushiki we kubera iki inda nini ngo umwana n'umuhungu umwana n'umuhungu ukibaza hataje mu bushishi bw'abagabo kuko uko ukandamiza mushiki wawe uri umugabo niko naho uzamushingira azamwohereza bazamukandamiza nta muntu ufite ubwenge umugabo yakabaye abona mushiki we asuzuguye none nkaba nabaza umutumirwa niba ikintu cyo kuba bategura integanyanyigisho no mu mashuri yisumbuye bakirashyiramo isomo ryewe umuryango abana bakava hasi muri teo yakomye bakazamuka fensiyo babyiga n'abandi bacikiriza amashuri niba ya myaka itatu ya mbere ya tronkome abamaze kugira itwasoromamo ejo hazaza wenda twazagira umuryango muzima ihohoterwa ryo mu ngo rikagabanyuka kubera ko baba batangiye babyiga mu mashuri nk'uko biga imibare na siyanse niyo bashaka umuryango muzima barebye uburyo hategurwa integanyanyigisho kugira ngo byazatanga umusaruro mu gihe kiri imbere muri za vision sentanti tukaba dufite umuryango uhamye kandi ushimishije
urakoze cyane Marcel madame Mukagasangwa ibyo avuze asaba Mije Profe nibaza ko kenshi na kenshi niyo politike ya Mije Profe kenshi ituruka mu bagore ubwabo uri mu nama y'igihugu y'abagore ibyo avuga mu bitekerezaho
Yego murakoze cyane Edi kandi arakoze cyane Marcel afite igitekerezo cyiza ariko iyi programu cyangwa se iyi gahunda irahari
ntabwo rero navuga ngo ni imfashanyigisho nyirizina ukwayo ariko ubu bukangurambaga no muri iyi minsi hari n'ibindi bihe tujya dutegura birakorwa icyo yagarukaho gikomeye ni uko avuga ati ku mashyiga hari ibihabera mu ngo iwacu hari ibihabera niyo mpamvu mu bukangurambaga bwinshi bukorwa waba ari inama y'igihugu y'abagore yaba ari migeprop yaba imiryango itegamiye kuri leta ibi bigarukaho ku burere bwiza yemwe natwe tunabyandikaho mu bitabo twandika yenda ntabwo nari nabona umwanya wo kubibabwiraho ariko nuko ibi bintu byitabwaho aho dukangurira ababyeyi kugira uburere bwiza bw'abana babo nabuze muri akarere mbikomozaho ko igihe umugore n'umugabo bagiye gushinga urugo bagomba kubifata nka poroje bagomba kubikora nk'abakora plan strategique y'igihe kirekire aho bategura bakagira n'uburyo bazarera abana babo aho iyo ugiranye n'ikibazo n'umugore wawe utaza gushyiramo ngo icyana cyawe kandi ari umwana mwabyaranye aho ugiranye ikibazo n'umugabo wawe uje kuvuga ngo dore umwana wawe wamureze nabi ibyo ni ibintu byagiye biba mu muco ariko umuco ugomba gukosorwa navuga ngo rero izi porogaramu zigiye zihari bibaye na ngombwa ko abantu babijyaniraho bagategura imfashanyigisho irebana ubwabyo no kurera umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa ku buryo bungana ariko amategeko agiye anariho iyo tuvuze uburinganire n'ubwuzuzanye harimo iyo close ivuga ko umwana w'umukobwa agomba kugira uburenganzira bungana n'ubw'umwana w'umuhungu ariko no kuvuga mu burere bw'abana mu muco mu myifatire mu migirire twebwe turimo no gutegura gahunda yo kugira uburyo niba tuvuze igenda kurwanya inda ziterwa abangavu ntibivuge abagore gusa ntibivuge abakobwa gusa ahubwo n'abahungu afate umwana w'umukobwa nk'aho ari mushiki we nk'uko yifuriza icyiza mushiki we yifurize icyiza na mugenzi we bityo ntabwo wa mukobwa yaterwa inda kimwe n'umugabo nanone nk'uko yifuza ko umukobwa we ntawamutera inda nawe yifate yikomeze ku buryo atagombye kuvuga ngo nacitse njya gutera umwana w'umukobwa inda izo rero ni porogaramu turimo gutegura nkatwe nka NGO nka porogaramu zizi tubona zizagira kontribisiyo mu gihugu cyacu ariko n'izindi nzego kuko tuba twambaye amakoti arenze rimwe tugomba kugenda dukora ubuvugizi byose tugashaka ukuntu tugira nyine umuryango utekanye uzira ihohoterwa bizakorwa ryari mwebweho muba za amerika ibirayi biba byoroshye ntabwo bikibaho kwa kundi ngo hari imirimo y'umukobwa n'imirimo y'umuhungu natwe iyo gahunda iyo porogaramu turashaka kuyigenzura ku buryo umwana w'umuhungu azi ko atazategereza umwana w'umukobwa kugira ngo akore ibi kuko nagira amahirwe akagera hanze y'igihugu azamenya ko ari buri bwirwarize cyangwa azagira uruhare rungana n'urwa mugenzi we ibyo rero turimo kubikoraho umunsi ku wundi ubukangurambaga burakorwa kenshi mu nzego zose abo bireba ariko noneho byagombye kureba buri wese ariko dukangurira ababyeyi bafate abana ku buryo bungana
urakoze cyane madamu konsule Mukagasangwa reka mfate abakunzi b'ijwi ry'Amerika bandi babiri mbere yuko dusoza ikiganiro dore ko dusigaje iminota icumi gusa Masabo Jean Claude wiriwe neza uri hehe
utuvugandi Burundi Igitega
ikibazo cyawe
Igitega
ikibazo
uvuga ni komine Giheta
ikibazo cyawe ikibazo ufise
ikibazo ufise ni cyerekeye ko madamu akavuga ngo mu madamu avuye ku murongo ngene abana b'abakobwa abakobwa n'abahungu bungana ku byerekeye nko gutorana cyane nko gutorana ndetse nko mu matungo y'ababyeyi iyo ababyeyi basezeye njye mbona icyo kintu mbo mfate nka mu Burundi wacu mbona ari ikintu cyofata inzira ndende kugira ngo ikintu kije mu ngiro
gutorana ku banyarwanda ni ukuzungura imitungo y'ababyeyi
ni kuzungu ni kule chana kuzungu ni tungu aliko buja mutuma ningo nyishi dhura mahoro nijo kutora manina
urakoze cyane ugondasaba umutumirwa wacu nawe agira icyo abivugaho urakoze
yego mara gona mugisha
reka dufate na Nestor Nestor wirwe Nestor wirwe
yewe neza
uri hehe
n'ikitoki mu Burundi
ikibazo cyabo
ewe kimata mfise uyu munsi wabute ngo abakobwa n'abahungu banganye mu gutorana kumbure ibintu bya ari by'ababyeyi babo nsambate mutumire ni mbega aho baba bagiye gushaka abagabo uranyumva
ndakumva
naho baba bagiye gushaka abagabo iyo mitungo baba bagiyemwo mu ngo zabo kuza amategeko abashingira akababahaye ngo byo byoca bibirya banje boca bisangira nabo bapfukanye wumva ko ahubwo ho guhohotera abakobwa aho bariko arahohoterwa abahungu
hanyuma se mu gihe atagiye se muri uwo muryango akaguma mu rugo bitabaye ngombwa ko arongorwa cyangwa se ababyeyi bakitaba Imana ataranashaka byagenda gute
urakoze cyane no kuvuga aca yicara mu rugo hanyuma akabaki by'ababyeyi bamusigiye mugabo yagiye ku mugabo umutunga abawusangi yagiye abajya kurondera uwundi
urakoze cyane Nestor Nyangwi madame Konsole Mukagasangwa wavuze ko wambaye amakoti menshi muri ayo makoti menshi wambaye harimo n'ikoti ry'ukurimo kwiyamamariza kuzahagararira u Rwanda mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba bimwe mu bibazo uzahura nabyo ni ibi bituruka mu bihugu bitandukanye wenda bitari ku ntera imwe mu bijyanye n'amategeko ajyanye no kurengera umugore n'abana aho wumva ko nko mu gihugu cy'u Burundi hari ikibazo cy'izungura n'ibindi mu migambi yawe urimo kwiyamamariza uwo mwanya ibi biri mu byo ushyira imbere
ubwo murakoze FD ni ikibazo cyiza nibyo koko Masabo na Nesa ibibazo bafite byo kuzungura twebwe byarafashe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda biri mu itegeko birasobanutse nabwo abantu basibisa bazi yuko abana b'abakobwa banganya uburenganzira ku mutungo ndetse naho bakomoka kubera yuko ashobora gushaka ejo bikamunanira abagomba kugira uburyo azirwanaho cyangwa se niyo bitamunanira umutungo we ukamufasha nyine mu kwifasha mu muryango we nibyo mu kwiyamamaza ibi nabishyize mu ntego zanjye gukora ubuvugizi no kugira ngo abagore cyangwa se igitsina gore bagire uburenganzira ku mutungo nibyo rero ni ukuzakora ubuvugizi kandi natekereza yuko ubwo byatworoheye mu Rwanda bikaba byarashobotse ntekereza ko rero niyo mpamvu ibihugu babyishyize hamwe tuzaharanira kandi tuzagerageza gukora kugira ngo waba n'ibyo bibazo bindi amakimbirane kuzungura kugira imitungo mu miryango w'abavukamo bigarukweho ndetse kandi nabo bagire umutekano cyangwa se barushaho kugira uruhare mu kubaka umuryango wabo kandi rungana n'urw'abasaza babo nagari ibyo gusa rero ni byinshi ndetse umugore agomba kugira uruhare muri gahunda zose ahantu kubungabunga ibidukikije umutungo kamere kuwukoresha neza ariho biduha kugira ikirere nyine kizatwara umusaruro mu buryo bumwe cyangwa ubundi harimo gahunda nyinshi twateguye tuzafasha mu gihe tuzaba twagize uburenganzira cyangwa se twagize amahirwe yo guhagarara nyine igihugu cyacu ariko tunanebereza iby'abandi kuko nyine ari muri Afurika abari abamambre nabwo twabyibagiwe rero tuzakora iyo ngahabaga kugira ngo umuturage uwo ari we wese yaba umugore cyangwa umugabo buba ku muryango ushoboye kandi utekanye uzira ihohoterwa
Urakoze cyane. Mu masegonda makereka mfate ngenze ndore. Ngenze ndore wirwe neza.
Amakuru.
Uri he?
Ndi mu Rwanda mu ntara majyaruguru mu karere ka Gicumbi.
Ikibazo cyawe masegonda make cyane.
Ndashimira umuturirwa mbere na mbere kuko kutubwira byinshi byiza byo tuba tudasobanuye kandi rwose ni ukubashimira kandi namwe nkabashimira. Ariko mu Rwanda dufite amategeko arengero umwari n'umutegarugori kandi koko dufite n'ibihano bikakaye kugasanga noneho ibyaha byo guhotera abana n'abagore ugasanga biriyongeye. Icyo mbona cyakorwa njyewe uko mbibona ni uko hakorwa kwigisha umuntu kurusha guhana kuko usanga bashyira imbere guhana ariko wibereye mu bana umuntu mwana akiri muto agatozwa kubaha mugenzi we numva ariwe byashyirwa imbere kurusha guhana kurusha gushyira amategeko kuko amategeko arahari ugasanga nk'umwana uhohotewe uhomuhohotewe amukata imyaka 25 cyangwa se bitewe n'ingaruka n'ingorane yahuye nazo n'indwara yahuye nazo yarenze nabwo amukate na burundu ugasanga igihano cyawe ugasanga biracyakorwa igihe cyo mbona cyakorwa rero ni uko n'ubundi bahera mu bana bigisha icya mbere bashyira imbere ni ukwigisha niko mbibona njyewe.
Urakoze cyane ngenze ndore mu Rwanda madama Mukagasango hamukanya gato cyane turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro kandi nagushimira ko watuboneye akanya ni byinshi twakabaye tuganira ari ku mwanya utubanye mutoya kuri ibyo asorezeho unavuga mu magambo make ku bijyanye n'ibyo mwigisha ubukangurambaga cyangwa se ubuvugizi mukora mu bijyanye n'umuco w'abahoro mu bana kugira ngo bazamuke bakire imbere amahoro mu masegonda make cyane.
Murakoze cyane Edi ngenze ndore atanga igitekerezo cyiza cyatumye umuntu afata ikaramu akandika nk'uko nababwiye tumaze kwandika ibitabo byinshi. Icya mbere twanditse kiravuga ngo kubaka intambwe zo kubaka urugo rw'amahoro harimo ibyiciro byose rero kubashakanye ku batarashakana ku rubyiruko ku bana ku bibana ibyo byose birimo kugira ngo umuntu yubake umuryango ushoboye kandi utekanye uzira amakimbirane. Twubatse kandi ku kivuga ku ndetse rw'abangavu harimo uruhare rw'umwana uko agomba kuba yitwaye uruhare rw'umubyeyi uko agomba gufata umwana we mu burere harimo sosiyete icyo isabwa icyo nacyo kirimo icyo umwana yakura azi kandi yakirinda hari icyo kwirinda urubyiruko kwirinda ibiyobyabwenge urubyiruko rwajya mu biyobyabwenge ubuzima burapfa ugasanga ni ikibazo harimo kandi intambwe nyinshi ni ukuvuga ngo kandi turakiga duhora tureba tunonosora dukora ubushakashatsi kugira ngo turusheho kureba igikwiye turimo guteganya gushyira abasosiyologi cyangwa n'abasosiyologi mu mashuri kuko byaragaragaye ko abana bagira ibibazo byinshi ugasanga umwana ashobora kuba ubona ari umuswa ariko utazi impamvu ari umuswa yavuye iwabo ameze ate yahuye n'ibibazo bimeze gute iyo nayo ni porogaramu turamuka tuboneye ubushobozi tuzakoraho ugasanga abo bantu rero barakeneye kumenya neza ibibazo umwana no kugira ngo azamuke neza ni naho hazinjira uko gutegura umwana.
Urakoze cyane
dukorera porogaramu nyinshi igenda tuzasubira tuzongera
tugushake Madame Console Mukagasangwa umwanya utubanye muto cyane ariko nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya wahaye Ijwi rya Amerika kugira ngo tugane.
Murakoze cyane
Edi. Nshimire namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mwakurikiye iki kiganiro mugatanga n'ibitekerezo. Nshimire Engineer Cornelius wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wamfashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya 7 Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.